kakanyaga kashika para.
Che, we mtoto aufai, ulivyo nivorogaga. Kichwa mikono kiwili wili, mdomo na mungunyaga. We mtoto haufai, unavyo nichanganyaga. Ukinishika joo mpaka chini, kamwili kana tetemekaga. The way you show me, baby, oh, na cheka cheka tu. Mwezako mnyonge, mtoto kigogo. Hilo body body likinama, mwili wangu mzito hayo. Body body, mwezako nazikiwa. Hilo body body po, naisi kama nipo biko. Ndiyo vile msela, benzi linanichenga. Kiuno kina tatu tatu, akinishika menapata tabu. Ndiyo vile tena memno, naposafisha pakavu. Yani toto bingwa, linalamba hasali mpaka mbilimbi aiweke. Nikitengwa tengwa, linajitia wodala na lamba kona aipekeche. Ukishinda mbele kupita bana, ujifunze nyuma kuchepuka. Ndiyo michezo ya siku hizi, kulamba gebuka. Ona hilo body body likinama, mwili wangu mzito hayo. Body body, mwisako nazikiwa. Hilo body body po, naisi kama nipo biko. Ndiyo vile msela, benzi linanichanganya.
Kakanyaga kashika para, kakanyaga kashika para.
Che,
kakanyaga kashika para.
Ebo,
kakanyaga kashika para. Kakanyaga kashika para, kakanyaga kashika para.
Che,
kakanyaga kashika para.
Ebo,
kakanyaga kashika para.